tapana koko kosa wanje my baby. Come on, come on, yeah. I feel like cry when we go to wanje. Anifa, wanifa, anifa. Emugore wange my baby. Kudondoka si kuanguka, baby girl. I'm so sorry nikikosa, I'm human I know.
I swear.
She's my wife, baby.
Chonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala.
She's my wife, baby.
Chonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala.
Amene furuka. Hai oi. Akicheza cheza. Anani furuka. Hai oi. Akicheza cheza. Anani furuka. Hai oi. Akicheza cheza. Anani furuka. Hai oi. Ani cheza cheza.
Atatukiwa kizani nuru inanga. Tusishie njiani wala.
Japo mbele kuna tsunami, tukijipanga. Hofu mashaka ya nini. You gotta tell everybody kwamba umependwa na mimi. Oh my darling, yeah. Wanazuka hawakuelewi. Kisa umependwa na mimi. Hawakuelewi.
She's my wife, baby.
Chonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala.
She's my wife, baby.
Chonde hala hala.
Milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala.
Hey, mtoto flani karikiti. Tukiwa chumbani maruani hashikiki.
Oya.
She get the one like a niki. Mahabata na awani tahariti. Hey, mpeleke doado mupenzi. Mbio mbio taumiza. Siwasikize walafiki wawezi. Mwisho watakuliza. Nifikishe usiniache babaya. Tumekula ya mini baby zije retire. I call you shivaya. Nanipa vitamu vitamu ile mbaya.
Amenukuka.